Yeah, mwana mtole. Niko na mswazi na rank.
Pati pati nalie.
Dancer.
Asona nipenda mpenzi, njo basi nitakuenzi kweli. Twende kule ghetto kamwone bibi na mamzazi. Unavonipatia mbaka mwona data. Unavonidatisha mapenzi sitani. Anytime when I see you, you are so fantastic, baby. Anytime when you come close to me, I feel courageous,
napenda
ukinipa
mahaba. Wewe bebe wangu, napenda ukinipa mahaba. Oh bebe wangu,
ni ukweli na si utani. Kama jinsi umeniteka, moyo wangu shakubali. Girl, I love the way that you do me like this. That you do me like this. And I like the way that you move me like this. That you move me like this. Na kasura, 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 kako, kaupole. Na kashepu, 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 kabodi, kako, pole. There is something about your eyes, something about your smile, something I can't deny, mama. Yeah.
Napenda ukinipa mahaba. We bebe wangu, napenda ukinipa mahaba. Oh bebe wangu, tabia mbaya. Mita kuita pretty lady. Iyo jina ndo nakufa. Mami, mama ako ako api, nende ni msalimie. Mami, baba ako ako api, nende ni msalimie. I love you. Nunajue toke kitambo. I need you in my life. Nunajue toke kitambo. Napenda ukinipa mahaba. We bebe wangu, napenda ukinipa mahaba. Oh bebe wangu,
ni wewe, ni wewe, ni wewe. Tunaenda na ni wewe, ni wewe,
ni wewe.
Tunafana ni wewe, ni wewe. Tunaenda na ni wewe, ni wewe,
ni wewe.
Tunafana.
Sitakuita sexy lady.
Iyo ni tabia mbaya. Mentakuita pretty lady. Iyo jini nakufa.